SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Olo e whaafafonga ile SBS Samoan. Sa ili nisi mautala ile sbs.com.au/Samoan.
Mua mua atu na laulauina mai ile pō ana pō e le tautupe Jim Chalmers le tala ile tupe ale malo tele. Mō le tausanga wha ale tupe lua fe lua sefuma le wha lua fe lua sefuma le lima. Ma onisi nei oni vae ngata ua le budget. Ua whaitio ina sui tuto atasi ma wha ala putuputonga olo o ngafa ma pui pui ngau le sā waina o tina mata mā itai. Lele lava o fesoa swani mō alato pulokalame i le tala i le tupe. E iwa se lau lua se fulma le lima te sima le lua miliona tala le au whai mō le pulokalame Leaving Violence Program mō tina mata mā itai. E sa ili la fitanga mai sā wanga i te tonu o ainga. Ma le lima fe tala e lango lango inai se tina po o se tama itai, e sa ili la fitanga i se teimi vave ona le sā waina i to tonu o se ainga. Ua whaau pōpō se isi piliona tāla, i le se fulma le tasi tesi ma le tolu piliona tāla, mō le fausia o fale, e sūlu fai iai ma tausi ai tina mata mā ita i e sā waina i to tonu o ainga. Na sā unua le sui fai pule tūtu o tasi Zoe Daniels, e le tai tai ona lava lea, mō le te leo le whaafita uli le taiminei.
Well, despite calling women's safety and domestic violence a national crisis, the Prime Minister has failed to step up to the plate. But there was no additional funding for frontline services who are in dire need of more funding. They are turning women away on a weekly basis. And there was no additional funding for legal aid, which is a key service to ensure our justice system works and people can access the courts in a meaningful way.
Le sui fai pule tutu atasi o le pāle menetele Zoe Daniels. O loo whaitio ina fo i ele au fai ngā luenga o loo fesoa swani i tangata i whawhita uli o le soi fuanga, le le lava o fesoa swani mō i lātou o loo i le pito i lalo o le āpe fai i le au fai o tupe maua ma le tūlanga mawhaia o nanga fatia le taungata o le tau o le soi fuanga. E ui se whaamama avenga e awala i le tipi o la fonga se tax cut mō tangata uma i lunga atu o le se funma le valuafe lua se lau. Tā la, i le vaenga mō mua o la tō tutongi, a tō aima se fesoaswani, i le tolu se lau tā la mō ainga uma i le atunuu mō le tau o le eletise. A ena saunoa Kirsty Parks o le Community Cafe Inc. E le o tai gai o na i lai. Le whaafita auli o loo whea ngai ma le toa tele o tangata i le atunuu, ona o le taungata o le tauona soifuanga.
We've got this energy rebate coming in, but that doesn't help the people living in their cars in the car park. Mm. That doesn't help the people that are struggling to find the houses to connect the electricity to pay the bills to get the rebate. Mm-hmm. It doesn't address enough of the gaps that we see, and the crisis is worse. It's worse than it was last year. It's great that there is some of these measures in place. And yes, it will help some people, but there is a huge amount of people that we see every day, and this isn't helpful for them.
Kirsty Parks, o le whālāputuputonga le Community Cafe Inc. I se talivave mai e le tū wangai i le tala e le tupe na whaali e le taitai Peter Dutton, e le o fō i ai le whaafita uli o le taungata o le tau o le soi fuanga, a tō ai male mā walunga o interest rates. I se talanoanga male Channel 9 na saunoa Peter Dutton, e le te te e i le fesoasoani whaamama avenga i ainga i le tau o le pili o le eletise, a e le o se tali e umi, matū mauso nā o ngā.
The longer term issue is whether you can bring interest rates down so that people, you know, people are paying on a $750,000 mortgage, another $24,000 a year after tax under this government. There have been 12 interest rate rises, and we're likely to see more interest rate rises. They want to dip interest rates for maybe 25 points, so for 0.25%, because they've got an election coming up. But as I say, don't listen to us. Listen to the Reserve Bank governor, who says that inflation is homegrown. That is, it's a result of Labor's past two budgets.
Le taitai o le itu wangai Peter Dutton, o le afiafi ananei, o le a awina maiai, le tali fuaitau a le itu wangai I le tala I le tupe a le malo tele, o le a lolo awina mai, e le taitai Peter Dutton. Na whape na fo iona whaiti o ina e le taitai o le Greens, Adam Bunt, le tala I le tupe, I le le aioni fisa o soani I sangata o lo o maafatia I le taungata o fale maututongi po rents, Malelea yone fiso soani mo tangata olo famoe moe fatau ni fale mo le taimi mo mua. Maleto atele olo o maa wala la lo la tau tutongi. Na faa ingo ina le taitai o le Greens, Adam Bunt, le tala ele tupe. O na ona ufi ufi ise mea faa apipii o le manua po ze Band-Aid budget.
Labor's Band-Aid budget is a betrayal of renters, first home buyers, and everyone doing it tough. Labor's spending billions on a $4,500 a year tax cut for politicians and billionaires, while people are skipping meals just to pay the rent.
Le taitai o le Greens, Adam Bunt. E tasi maleiva biliona tala I le isi lima tausanga o lumana inei. Le fesotoani e le malo tele I le tala I le tupe mō tangata o loo maututongi po rent I lalo le polokalame le rent assistance payment. Mō le toa tele o ainga e toa tasi pe toa lua tamaiti o se si itanga e ova I le fitu se folu tala I le lua vāiaso I lalo o le rent assistance payment.
Like, share, mafaali sau finangalo, muli muli I le SBS Samoan I le Facebook.